like a master in my chop pop. Come on, I just die. Ta, ta, take a sarasta, eh. Pulosa, baby, pulosa. Can I my photo, come on, one bossa. Pulosa, baby, pulosa. Can I my photo, come on, one bossa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I mean a panty, you in a book size. Cool up size, so what if I face cafe panga fai. Gully click I. Me on the eye.
Nataka kuna mtu mlangoni na amebisha tangu joni mfupa nilipotea mitani mnashindwa mbona mnioni. Waka nimezoea wakija wenzangu piganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi. Kwanza karibia na ukingia pigwa bia ukipendezwa angalia macho ikupewa pazia. Everything is nice ya mipekendo uneza fia lafu kani back day usiogope kupiga cheers.
Go go go, hi hi hi, sha sha. Yaga master vima chopo po, come on ajidai. Ta ta, tiki sarasta eh. Pulosa, baby pulosa, patena mafota kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa, patena mafota kama mwamposa.
So what if I face cafe panga fai. Gwole gli ai. Miondo ai. So what if I
mkwafi kwanza tuze na wali wali. Kwa jufoleni ni refu na ukundani kuna pikwa. Chapati chapati ata jirani ya wezi pitwa. Fungeze wa shisha na vitu vinashika. Kujeni wote mashoste nomba mtopa sikose. Kisho fike mapema upate na fasi kwa kote. Ukichoka jikokote tukokote popote. Itisha mita jiri na nahila kama zote.
Wako wako vipi kwa pate. Na mambo tulisema ni mangape. Nikuna wangu kukwangu tuko kwa chumba changu. Kumbe mpaka kwa guzi posiko na pata buwagu.
Wangu wangu hi hi hi. Sha sha. Yaga master vima chopopo. Come on and you die. Ta ta. Tiki sarasta eh. Pulosa, baby pulosa, patena mafota kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa, patena mafota kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I mean a panty, you in a book size. Cool up size, so what if I face cafe banga fai.